ananionea, ananihukumu kosa sijalijua, afu yupo kimya hataki hata kuongea. Au kanichoka nashindwa kusema, kapata mwingine ndo wanapendana. Maswali najiuliza majibu sina, anayoyafanya naumiza mtima. Kila lichotaka mbona nilimpatia.